yegobi.com.
Aho iyo unenze nturenge ira cyangwa si yo ushimye ntushimagiza aho ntujubona ishita Kajugunya nurgo ari wambaye Gira Aho niwe shimishuka renzurugero Vikarangira utaka jagachiro Kandi kukagarura ari hurizo Komboni Tapfuna bubisi Mwe iyo ubibonye ukora iki Aho ntuzi kuzatura nk'umusozi Mira Ubwo ntiwibwira ko agezeyo Masuki endura kuba wasizeyo Kandi ukirwana kugeza utakiri Sadakurura kandi kwicyo wabibyari cyusarura aho nturyoherwa nibisharira bityo kubaho bikakurambira Yesu tekereza nyuma yo kuvuga cyangwa suvuga nyuma yo gutekereza kibuze se ujya wisunga rurema ngakwigishe igira ishuri Nyemerera Twigane Komboni isi dutapfuna bubisi Mwe iyo ubibonye ukora iki Aho ntuzi kuzatura nk'umusozi Gira Ubwo ntiwibwira ko agezeyo Masuki endura kuba wasizeyo Kandi ukirwana kugeza utakiriyo Ubigenze ute Kuzatura umusozi
Gira
Ubwo ntiwibwira ko agezeyo Mazuki yenura kubo wasizeyo Kandi ukirwana kugeza utakiriho
Ubigenze ute
Yego bid.